shots, make good camp. It's all 19 and I caught them blood on me. Yeah, once a boy from Nyangandu. Check it, Mungu Baba, I went on Mungu Kimbilio. Mungu loni fanya na minkone kana ndio. Mungu ayatima, Mungu lon futa vilio. Nashkulu unanipenda, God, you are my hero. Show zangu leo zna kingilio. Mashabiki na wajaza nyomi mpaka na kwa sio. Hata mafans na wauna wananipenda. Muziki wangu napigwa kwenye defender. Paka madui na wauna wana salenda. Na ubaya nilo nao na wekwa kwenye kalenda. Kila kona linatajwa jina langu. Sio wa baba, sio wa mama, wanaspenda nyimbo zangu. Bado kona mimi, unanipenda, umenilea. Na bado unaniamini. Tena, umempa afya mamangu. Na shukulu sana ye ni tunda la moyo wangu. Popote nlipo na lindwa na dua za mama. Japo baba ndo anafanya mini zidi kupambana. Hapa sitoshuka kwa jina lako nitanganga na a. Na milele kwenye magumu usimame kama ngao yangu. Hapa sitoshuka kwa jina lako nitanganga na. Na milele kwenye magumu usimame kama ngao yangu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Dear Lord, alone intelligent man kwenye intelligent fan. Intelligent plan but intelligent has done, yeah. Huko mtani litamani kuva Gucci. Wakanichukia tena kanita stupid. Leo natuma message sekundo na ziblutik. Teno nanpigia kuniuliza how you do it. Game goom tangu siku na anza. Paka nkatamani niludi kundi wakanda. Tena wakasema sito panda. Ikawa ghafla nkafanya mpaka wakasanda. Liko tokea sio pale liko anzia. Niliko kosea kawa njia nkapitia. Na nashukulu na hema. Kila nalofanya kwangu linaonekana jema. Na ya kumbuka ya baba alinambia,
you know son, we hunt for the future. And no one will stand to give you money for free. But we play for the Lord and everything will success be done.
Sitoshuka kwa jina lako nitanganga na a. Na milele kwenye magumu usimame kama ngao yangu. Na hapa sitoshuka kwa jina lako nitanganga na. Na milele kwenye magumu usimame kama ngao yangu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Dear Lord,
Ushas Migu Camp, hey, that's your boy from Nyangani.